yesi kosha bantwana leyo hlala Sithandwa samiwe yesi kosha bantwana leyo hlala Sithandwa samiwe yesi kosha bantwana leyo hlala Sithandwa samiwe bese uzalunya Yesi kosha bantwana leyo dlala Sithandwa samiwe yesi kosha bantwana leyo dlala Sithandwa samiwe yesi kosha bantwana leyo dlala Sithandwa samiwe bese uvalunya bese uvalunya bese uvalunya Ifuna ujabula ngukile Bese uvalunya Ishilele kancane Bese uvalunya Ishilele kancane Ayesi inkosha bantwana Leyo dlala Sithandwa samiwe Bese uvalunya Bese niwukhumbule
Yes, I'm you.